ifinto mubumi wandi hawe fiyakosa chafina mwelesa ichisendo amano ya pela shishibe nefye kuchita tuleni mwe fumu ichisendo na chifina Tula panka sa shenu Tuleni mwemfu Shakwata umbi unga ndwila Shakwata umbi unga ndandila ko Nimwe tata na kwata Esa utula ifisendo Tuleni yawe Tuleni yawe Tuleni mwefu Ichisendo na chifina To let him wear to let him wear It is said on that you feel now. I shall feel to the punk as a shame. Tuleni mwemfu
Music class.com.